kawia. Sio utamtu taukiumia, takwa pembeni yako kilialia. Hiyo, hiyo, hiyo mitandio mejifunga lakini na wona mzigo uo. Uo, uo, uo mmengenyo, anakula yeyote atasie na meno. Wamtindi kifuani, donafanya nipate mtindio wa uongo. Wamtungi kitandani, donafanya nipake mwenzio uo mkongo. Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa juhu, unanifanya nisiezi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili, bombo krat.
Kombolela na butu wana shinda mwana moyo hadi akili yangu na itenganya. Kile pump pump pupi na puki gandana. Oya, go down, go down, go down.
My promises, you to be my wife, cause you are light of my life. My shoe size,
my shoe size.
And just know this, I love the way you speak so wisely. And I'm praised with your love, that is what I see. Everything is nice.
Banana.
Baby uno uno pinda cheza kukonya. Njani kupona chopenda kunyonya. Na macho mawili yote ni meona. Baby umenuna.
So najua unaipenda, unaitaka pia. Macho flanki design anayangalia. Chini kwa juu kwa juu cheki naipandilia. Na nawapa take five wana kufuaki. Na goma lina bang bang. Tuko Kenya gang gang. Hakuno nyonge weka pizza ni papi champagne. Wakisha juo payday pieces ina slang slang. Sachi mchamba wanza tuko na chizo oya gang.
Unavyo nipa kwa chinu, unavyo nipa kwa juu, unanifanya nisizi bombo krat. Bombo krat. I love the way that you feel me, your body will kill me. Wani buruga kili bombo krat. Bombo krat.
Kombolela na butu wana shinda mwana. Moyo hadi akili yangu na itenganya. Kile pum pam pupi na piki gandana. Go down, go down, go down, go down. Where? It's Ika. Where kenke? Where?
Shama kutoka Mwanza nimefika na huku.
Take five now. Take five.